Yankee Supplier. Dot com.
The Bad Game.
Do the name
of what I can find you in track.
Malu
Matt on the beat.
Kuna nini kwani?
Hello, 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 lazizi, nimekumisi kishenzi. Hello, hello, kipenzi.
Hello.
Halo, halo, bila wewe siwezi, ni urumie kipenzi, nimemisi zile enzi.
Wee, halo, halo, please mama ni urumie, uko uliko nifikirie, na kuitaji sana wewe. Upo kasi, upo kusi, upo wapi kufate kipenzi. Loo yangu inani umakishenzi, nikilala na kosa usingizi.
Halo,
halo, halo, jibu zangu atabase semesi. Moyo unaenda mbio mwendo kasi, wendo mapigo moyo wewe, wewe. Halo, halo, pokea, pokea, nijue. Tuli, na kupenda sana wewe, wewe.
Halo, 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 lazizi, nimekumisi kishenzi. Halo, halo, kipenzi.
Halo,
halo, halo, bila wewe siwezi, ni urumie kipenzi, nimemisi zile enzi.
Umenda mbali kipenzi, sijui hata wapi nimekosea kipenzi. Umeondoka ghafla umestukiza kama ushuzi. Ungesema kama kuna sehemu nimekuuzi. Unajua mimi siwezi, nishazoea nikiamka chai mandazi. Nisitue misuli niamsha kili na chamkwezi. Nakupenda, nakupenda wewe, wewe. Halo, halo, pokea, pokea, nijue. Loo yangu ilitulie, nakupenda sana wewe, wewe. Halo, halo, pokea, pokea, nijue. Tulie, nakupenda sana wewe, wewe.
Muziki paka kituani kwako, chunkysupplier.com.
Chunky Supplier, Supplier, Chunky Supplier.